Mwachinja patiti na ngalepo na conversation. Mwiyaleta mweka yuma complication. Mwrelation mufoka mo distraction. Mufona paka tizi peze na pa separation. I know I've only got myself to blame, cause I really thought one day to feel the same. But muri iwe na peza mo chabe shame. God damn, this love I can't claim. This hidden roof wapo pela neo wanilaza kumti.
Na imbira kare utisuni konda iwe. Iweche pitenda uri na mtu wenye umakonda.
Kasi kurine wenzo funa just that time. Wenzo ni player, unitesa magemu. Manje china nivuta ni kuchita kwa mfemu. Ok, nenzo ziwa tindiwe mashini. Nenzo penda tindiri na mkwini. Kasi una target ufu no panga sini. Hapa nina kuibala kasala ni kashimi. Ok, bati ndiwe njoka. Pari iwe magaiba na ponoka. Kapuli tenda tena vifeki beauty. Kunitesa gemu, yelo nilipe kuti. Drika
na mtu wene umakonda. Story nina imbera kare kutisuni konda iwe. Iweche pitenda uri na mtu wene umakonda.
Ningalila chabe kulimba na weho. Imaziva kutisuni konda neho. Beza wina nguwe. Nina dabwache wachinja tumisango. Wale kakuni penda na newe. Dawa wapeza wina nguwe.
Manina maboza kuti unikonda. Kanzisi unikonda. Chikondi tima yuzinga changa. Manina maboza kuti unikonda. Kanzisi unikonda. Chikondi tima imbera kare utisuni konda iwe. Niweche pitenda uri na mtu wene umakonda. Story nina imbera kare utisuni konda iwe. Niweche pitenda uri na mtu wene umakonda.
Download music at zenhousenambio.com.
Play the sounds from Choose.